It's time. Ooh, yeah, yeah. Yeah. Uraya mwanamume palipo na amani yake. Anawekeza pale palipo na heshima yake. Tofauti na moyo wake, hata pini ya benki atakupa. Endapo najiuliza nini nachokifuata kwake. Hata papa nalishwa, nalishwa vinono. Mtoto anachacharika, kiuna dombolo ya solo. Kwake mimi usemi sina, kama vile dondocha, kama vile dondocha. Unapenda kikuzaga mua, unapenda jinsi unakutachi. Baby ukinitazama, kumzizina kata kati kati. Unapenda kikuzaga mua, unapenda jinsi unakutachi. Baby ukinitazama, kumzizina kata kati kati. Oh my lord.
Jiggy, jiggy, penzi.